باستورك افريكا يونيون قابل اسئله جيجا يو ان كا رنتي سفر كانوي ما دين رنتي اجد اسو دوينينا وانا كم مهتسين arrimaha aan ka wada hadalnay dhamaantoodana waa isku fahamnay dii amniga iyo arrimaha oo jidadka sidii loo shaqeyn loo furi lahaa iyo amniga sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka jira in sidii loogu wada shaqeyn lahaa iyo sida kaalmada ay noo siin lahaayeen haddii ay dhinaca transportationka iyo jidadka iyo sidii loo kaalmeyn lahaa ciidamada oo militariga iyo booliiska iyo kuwa koonfur galbeed dhamaantooda runtii waxyaalaha aan ka wadalnay dhammaantood waa isku afgaranay waan u mahadcelinaynaa runtii imaashaha ay noo yimaadeen iyo sida arrimahan ay mar walba ay ugu heelyihiin arrimaha soomaaliya sidii xal loogu gaari lahaa runtii waan u rajaynaynaa in wax dhimana la dhammaystiro waxyaalo badanna waa la qabtay waxaan rajaynaynaa intiiroo dhimman in la dhammaystiri doono sida hadda ay xaaladdu tahayna ay sidii hore ay ka soo horreysay
President of the Southwest State, President Sharif, and the kind of conversation we had shows to the clear commitment of the President and his team to move forward. I had the opportunity to really congratulate the President for his political skills in managing to host here the National Security Council at a moment when the tension was high, and he was able to handle matters in a manner that it came out extremely successful. We want these skills to continue and make sure that Lego is taken, the MSR Baidoa Mogadishu is secured, and this state of Somalia becomes economically viable, and the populations who practice agriculture and raise cattle can go about their lives every day freely, securely, and confidently, and the prices of their goods into Mogadishu yields them more profit, and the things they import from outside through Mogadishu are much cheaper here. Thank you, Mr. President.